Download music on solar-greatside.net.
Better boys.
Oh my God. Every day.
Why be me one MP?
Diga imba phone ukulimba ntima wonse yangaba inetu ndikupepesa zimene ndinalakwadia chonde nkazi wanga tandive ndiwe wekamene ndimakudalila chifukwa chachibwana ndinaluza nsipu wanga ubiriwira pano ndakumbuka zimene ndikuyenera kuchita nkazi wanga ukululuke iwe tanive nzingandazisiya
msingo uma wa wajonji kutuchoke vuto na ine komano tiverela niwe akundivuta mamemori akundiseka pala ine.
Love is a beautiful thing when I think more about you. Mundima kumazida ine ndijani unkalaka ngakale ziri chonchotira tandipase mwai wina ine zijazo sinza chita nso
walai
sinza panga nso taona ndikuzunzika chitonzo ndikulandila kupika sindi kwa nisa iwe ndiku pempa bwele lane
msingo uma wa wajonji kutuchoke vuto na ine komano tiwele lane iwe akundivuta mamemori akundiseka pala ine komano tiwele lane iwe.
Lokala ba usingo pano ndakiva iwe bola tibelelane
kani usingo uma wa wajonji kutuchoke vuto na ine komano tibelelane iwe akundivuta mamemori akundiseka pala ine.
Download music on solar-greatside.net.